Tata enyilia, Yosef le gaxɔme. Mawu le kple Yosef le gaxɔme. Le gaxɔme kekeaka, Yosef egba nye amega. Le nukeawo kpata me ŋgbe doma, efia me subɔla ɖeka hã, wole tsɔ de gaxɔme. Eza ɖeka ma, ameawo kple ba woku dre. Yosef gblɔ be, mawu nya leke woɖea edre gɔme, gblɔ wo dre na. Efia me subɔla ɖeka gblɔ na Yosef be, le dre kuku nye ma, kpɔ ɖa ati aɖe le, ke le ŋkume nu kple alɔdzoe ametɔ. Metsɔ kutsetseawo, mele wo zi ɖe efia farao ƒe kɔpuawo me, yi metsɔ kɔpua de farao ƒe asi me. Yosef na edreyawo me gɔme ɖeɖe, gblɔ be, le ŋkeketɔ megba, efia farao aɖe asi le ŋtiwo, eye woagatsɔ wo dɔ de asiwo. Xɔlɔ velia hã gblɔ yiƒe dre na Yosef ke, vɔyitɔ medre gɔme ɖeɖe koe nye be, ŋkeketɔ agba akpɔ ku. Akakula woɖe asi le ŋti, eye ame ke tso akpɔnɔ ya ekpɔ ku. Mawu ɖe nukewo fia Yosef. Yosef gbadza kpɔ gaɖeɖe le gakpɔme eƒe ve megbe ke.